markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay ciidamada Puntland ayaa maanta waxa ay sheegeen in kooxda Daacish ay ka qabsadeen saldhigyo ku yaala buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa V O A-da u sheegay in saldhigyadan ay horey duqeymo uga geysteen Mareykanka iyo Imaaraadka. Faadume Yasiin Jaamac, wariyaha V O A-da ee Boosaaso, ayaa warkan noo soo dirtay.
Taliyaha ciidamada badda Puntland General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac, oo aan goor dhaweyd kula xiriiray isgaarsiinta satarleydka ee torayada isagoo oo ku sugan jiidda hore ee dagaalka, ayaa si oo weyn u xaqiijiyey in ciidamada Puntland ay maantay kala wareegeen Daacish saddex fariisin oo ku kala yaal tuulada Daramadow, Afka Curaar, iyo goob kale oo u dhexaysa tuulooyinka Daramadow iyo Gaatir Oodan. Goobaha cusub ee ciidamada Puntland ay maanta kala wareegeen Daacish ayaa taliyuhu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina, hase ahaatee ay ku arkeen xabaal wadareedyo cusub iyo gaadiid la gubay oo isugu jira kuwa dagaalka iyo mootooyin. Khasaaraha goobta uu ku arkay ayaa taliyuhu ku tilmaamay inay geysteen duqeymo dhowrkii beri ee lasoo dhaafay lala beegsaday fariisimahan oo uu sheegay inay ku sugnaayeen Daacish. Dagaalkan u dhexeeya ciidamada Puntland ay ugu magac dartay Hilaac iyo Daacish ayaa buuraha Calmiskaad ka socday muddo 53 ah. Masaafo ka badan 250 kilomitir ayaa ciidanka Puntland ku mareen lug iyagoo dushooda ku sita sahaydooda. Dagaalkan ayaa Puntland sheegtay in ay ka soo hoyeen guulo la taaban karo. Faadume Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso. Thank you.